estaba sequieco.
Eco Music.
Alisema sijatulia, nimuache ye. Akasema nimefulia, si chochote ye. Mazoea ni ugonjwa wa moyo, niliumi, nikajutia maumivu yakapita kumoyo. Niliugu, nikapungua nafsi jitako pendo fura. Yenye kanipo chungu kara, visa ndani ugomvi bara. Penzi unaro likafuba, she was my boy. My desire, my lighting fire. Leo haliko meritai, na sina bari na ye. Sina bari na ye, leo sina bari na ye. Kwake niko hoi, nimebano siko hoi, 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 sisagi na siko boy. Nikalia Mungu, Mungu, mbona ni mimi tu? Mungu, Mungu, maumivu wangu tu. Chozi likatoka, upeke nikachoka, nikaurusu moyo pambane na hali ya asiri nilijenga, macho nikayafumba, moyo kuupa choyo, si hisi, si ya zaki. She was my boy. My desire, my lighting fire. Leo hayuko meritaya, na sina bari na ye. Sina bari na ye, leo sina bari na ye. Sina, sina habari na ye. Sina bari na ye, leo sina bari na ye. Sina, chozi limenitoka sawa. Tampata tenifa, simtaki shinda kagawa, penzi kwa master. Chozi limenitoka sawa. Tampata tenifa, simtaki shinda kagawa, penzi kwa master.
Ego Music.
Baba Sekieko.